This is Wise Empire.
CCM, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Magufuli, oh yeah. Magufuli, awe Magufuli we. Hey. Leka do tigite, we shafa meneke. Tunayo furaha kwa Tanzania mpya. Leka do tigite, we shafa meneke. Magufuli, awe Magufuli we. Hey. Leka do tigite. Shafa meneke, tunayo furaha kwa Tanzania mpya. Leka du tikite, we shafa meneke, tunayo furaha kwa vijana wa Magu. Leka du tikite, we shafa meneke. Raisi wa nyonge, umeweka sawa kwa kila Tanzania. Kura tutakupigia Mnyonge mnyongeni, haki ya kempeni. Mnyonge mnyongeni, haki ya kempeni.
Umeweka imara, viongozi wa Tanzania. Umekuwa imara, mti yetu Tanzania. Mbele kwa mbele,
ae.
Mbele kwa mbele,
ae.
Mbele kwa mbele,
ae. Tanzania yetu leo hii inasonga mbele.
Mbele kwa mbele,
ae.
Mbele kwa mbele,
ae.
Mbele kwa mbele,
ae. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Magufuli, oh yeah. Oh yeah, yeah. CCM, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Magufuli, oh yeah.
Magufuli, awe Magufuli we. Hey. Leka du tikite, we shafa meneke. Tunayo furaha kwa Tanzania mpya. Leka du tikite, we shafa meneke. Magufuli, awe Magufuli we. Hey. Leka du tikite, we shafa meneke. Tunayo furaha kwa Tanzania mpya. Leka du tikite, we shafa meneke. Tunayo furaha kwa vijana wa Magu. Leka du tikite, we shafa meneke. Hey.